Picha namba 4. Jolweny ne oikore mar biro mako Elisha, to Elisha nolemo kawacho niya, "Ruoth, yie mondo jolwenygi obed muofni te." Omi Nyasaye nomiyo gibedo muofni duto. Bang'e Elisha nodhi ir jolweny mowacho nigi niya, "Osiepena, ma ok en yo mane udwaro? Luuru bang'a kendo abiro nyisou ng'at mudwaro." Bang'e Elisha notelo negi. Kane giluwo bang'e, Elisha noterogi monyumogi mana kuom jasigu ni churu. Piny mar Samaria. Bang'e Elisha nolemo kapenjo ni, "Ruoth, yie yaw wengegi mondo gine." Wengegi kane oyawore ni i, ne gipo ka gineno ni gin e lwet jasigu. Ruoth mar Israel nopenjo Elisha ni, "Iparo ni onego aneggi?" Elisha nodwoke ni, "Ooyo, ipani nyalo nego ng'at misemako kaka jalweny? Par mano, kelnigi chiemo mondo gicham, ae bang'e iwegi gidhi thuchegi." Bang'e ruoth notimo kamano. Chakre chieng'no, jopiny Aram ne ok odhawo gi Jo-Israel. Iparo ni dine itimo ang'o? Dine ini ni ruodh Israel kindeno. Kae kane po ni koro idhao gi jasigu, tipo mna ka jasigu nogono ni lweti nyimi wangi kama e. Pachwa kaka dhano to dine obedo ni makgi keni negi, to mano ok en paro mar ruoth Nyasaye. Koro chikuru itu wadwa somo Petro, barup Petro mokwongo, madonga dek, matindo ochiko. Wacho nang'o? Wacho kama, "Kik uchul richo kar richo, kata ayany kar ayany. Katimo kamano, to gwedhuru agwedha kung'eyo ni kane Nyasaye oluongou, to noluongou ni mondo uyud gweth."